ngibuyele ekhaya ngiyolanda ikhali zami zokulwa empini ngesaba
wenzi empini kunzima
ungatatazeli manje
wenzi empini kufaba
akusabuyela umfa
wenzi
empini
kunzima
Siyobashaya ngengoma noma besilandela ngemikhonto Siyobashaya ngengoma noma besizumathi nakogcina thina
Siyobashaya ngengoma noma besilandela
ngemikhonto
Siyobashaya ngengoma noma besizumathi nakogcina
angeke
Sobashaya noma besilandela
ngemikhonto
Sobashaya ngengoma noma besizumathi nakogcina
thina
Sobashaya ngengoma noma besilandela ngemikhonto Sobashaya ngengoma noma besizumathi nakogcina thina